Subscribe and like our YouTube channel at JOLEX. Jolex Entertainment.
Oh baby, nimekuzoea. Naomba tusiachane. Milele nkuite darling. Monday to Monday, body to body, forever be by my side. My side. Eti wanasema mekushiba, ila mwili mzima unasinzima. Jua kwangu ni wewe, kwangu ni wewe. Moyo unagonga tu 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 tu, unagonga tu 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 tu, unagonga tu. Naogopa kukupoteza. Moyo unagonga tu tu. Unagonga tu, 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 unagonga tu. Nogopa kukupoteza.
sikudanganye kuna tai kupenda bora niamini mpenzi wangu we you be running my mind every day and night we're number moja niamini niamini
girl I like you when you do it like that when you dance it then you throw me right back it's a mama kando yako baby hadi tamati kumbuka oh my sad kumapenzi matamu so kifan mapenzi ya
Entertainment.
Kutoka siyo raisi, ata kuzama pia siyo raisi Na hisi nimekolea sana, kweli hivi siyo kawaida Mana we ujiachia mwenye, umeniteka, umeniba Oh, 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 doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we, nilale lale kifuani Kichwani ani tawale Atai nipa kurudani Hili Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby Hani Nasikia baridi mimi
Subscribe and like our YouTube channel at J-O-L-E-X, Jolex Entertainment.
Oh, yo, 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 yo. Na hapa nilipo nipo kileleni, kama Kilimanjaro. Napenda unavyo nipa vitu laini, na chizika na ulio nayo. Baby kuwa nawe nasikia raha, kukubata nasikia raha. Suno jua unavyo nikuna, usini achenda kesha ba. Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Nilale lale kifuani Kichwani ani itawale Doto zangu toka zamani Kupata mtu kama we Atainipa kurudani Hili
Oh baby Hani Nasikia baridi mimi Oh baby
Jolex Entertainment.
Nahisi niko kwenye njozi. Uba menkolea. Kuamka sitamani. Tena nakusi ulilinde penzi. Mwenzako nimenogewa. Hoitabani. Na ata nikiumwa wendo na nitibu. Wangu dakitari. Ni wajibu Nisiulizwe maswali Baby, nipe taratibu Uwa utamu asali Kukupenda Ni wajibu Nisiulizwe no no Kwako ntanyangana Kwako ntanyangana Kwako ntanyangana Kwako ntanyangana Kuchiti na kifata kipi Hakuna jipya duniani nishafanya utafiti Tena umewaacha mbali ulipowe awafiki Maombi yangu toka kale nimepata rafiki Na ata nikiumwa wendo na nitibu Wangu dakitari Kukupenda ni wajibu nipe taratibu uwa utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe nono kwa kontanyangana.
Shake it, boom. If you think it's funny, I need to eat it. To be sincere. Maria. She said that she loves my vibe. She
wants me near.
She wants to investigate my inner. I hope I never fail, cause I'm intoxicated now.
Jabana Juti, Jabana Juti, Jabana Juti, Ongeze ya mushi. Jabana Juti, Jabana Juti, Jabana Juti, Ongeze ya mushi. She's never happy when we distant, and she want my body this instant. She gon' be mad in the inside.
J-O-L-E-S, Jolex Entertainment.
Smoking scandal, anataka kuwa noti, kipoteza wakati. To be sincere, she said that she loves my vibe, she want me near. She wants to investigate my inner. I hope I never fail, cause I'm intoxicated.
Jabana Juti, Jabana Juti, Jabana Juti, Jabana Juti.
Such a beautiful love, sijawaiona before. Baby, you my moon love, hapa nimefika low. Adali, unachonipa sijawaipewa. Nakili, amini kwako nimenogewa. Odali, unachonipa sijawaipewa. Nakili, amini kwako nimenogewa. Kija kiyama, konawe. Shida na raha, konawe. Kuwa na jua, konawe. Yani milele, minawe. Baby, this love ilianza ya kidogo. This guy, tunakula pinono. This love, ilianza ga kidogo. Na this guy, tunakula pinono.
Subscribe and like our YouTube channel at J-O-L-E-X, Jolex Entertainment.
Ni kuite jina gani chagua. Una utamu wa asali na mwa. Chochote kile utakacho chagua. Kama ni roho na moyo chukua. Na uzuri kwetu sisi shida tupendi. Na lipenzi letu halina gama teni. Kija kiyama konawe. Shida na raha konawe. Vua na jua konawe. Yani milele minawe. Baby di
Baby, na kuja. Allow me, baby, na kuja.
mapenzi ni kukiss, ni kuchumi. Upande gani baby I'm coming soon. Furaha yangu tunarudiana. Kusema kweli na kupenda sana. King Kaka, alright. I swear mouth, this distance is killing us. I'm doing what you want me, make me feel it up. Feel it up.
Chizike baby ampako wakuba muyindi era nganjo chayo taninda kumusabanze baby ampako pwe bamukwana eyo muchiro wangambako ako kanikolo naweka mweku wako. I don't wanna play more cause you're too fine, yeah. You are 10 over 10, Japo itakuwa ngumu kuamini, nitamisi micheche mama Amina.
Nita kucheza kwa kuburu saulimi, yeah. Mapenzi ulionipa wewe, wala sikutamani mwingine wewe kiapo. Mwenzangu umebadilika wewe, japo mimi nakupa kila utakacho. Bora ugali daga kwenye amani kuliko wali nyama vitani. Mateso mengi ndo maana twenda ni wewe, dadau manyanya, dadau mazima, dadau manyanya.
Shalipuka, utambi umezidi kibatari. Najiona na pepe suka, kupenda kwangu ndio abadani. Hey, penzili shalipuka, utambi umezidi kibatari. Najiona na pepe suka, kupenda kwangu ndio abadani. Kwangu mapenzi basi, basi, nasema basi.
Biggie, 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 boy, come pepe da. Biggie, biggie, siyo mdogo. Delia kusinga mjango. Kawe kole muka sako. Kawala galanga pepa na jinja. Akazale kama ina ninja. Kwene woga tokonda kumba. Mugamba kama tamachete kinja.
Oyisa mise, newe mba bise. Mwobango bise, mfayo jona chendi. Oyisa mise, newe mba bise. Mwobango bise, mfayo jona chendi.
Mona bakudan soga mtegeja. Digi 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 da da da. Digi da. Biggie 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 boy can take it.
Digi 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 da da da.
Digi da. Mona
bakudan. Digi kenzo na gaya. Digi da.
Biggie 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 boy can take it.
I got a letter left on your bedside. Please unveil the envelope. I wonder why you are wild, but you're not an antelope. Yeah, colorful like peacock. Sit down with deep talk.
Yeah, yeah.
Only na capital, only na stock. Only abami, o singa na ko TikTok.
La ba ba de, ba de ba de content.
Yeah.
I've been so patient. Ba de, ba de ba de content.
Mm-hmm.
Are you from another continent?
Strong, yeah.
You J-O-L-E-X, Jolex Entertainment.
Don't take long, yeah. Ganya na ganywe, bamuangazi. Yeah. Wakuma toli,
watitizi. Watitizi. Professor naka prophet. Ni wakule kalach naka buffet. Have your ex and forget. Kulakula kutwale keka pukadet.
Hata na shukuru Mungu nimechwa do something. Pafe picha me and you na wajukuu. Leo utakula nini ya can cook for you. Kwa TikTok for you. Like soon a boo. Sleep next to you. Nana like the view. Ah, kitu mali safi mpaka natoka soko. Vile woni penda mina feel kam toto. Semo nataka wangapi mini takupa pronto. Semo nataka sangapi mimi ndashika phone call.
Tena na mipango ya kusafiri ngambo. Kwenye chumba cha upambo. Kuchumbie tatizo zuri wako udhaifu wangu siliwezi sije kawa kigezo cha matatizo. Cause if it's loving you no one can do it right.
Nukola mistake. Baka ina wasa wakumbele. Mwete mwete
mire komwana wabandi komusabye nadeti kobanga mwana wabandi omulabye komuleka komadu tewakoza nkisabata tunyumiza bibike komunjuyo anytime anywhere we have vibe we are count on three four when you come around stamp your feet like
kwa kunipenda
wakunipenda.
JOLEX, JOLEX Entertainment.
Choka kumficha, acha leo mumuone. Baby wangu know you, know you, know you, know you. Inaweka na mapicha, kitandaoni mumuone. Baby wangu know you, know you, know you, know you.
Nimeona wengi, siwataki baby na kutaka wewe.
Makeup uta multiply why why waza kona die ulivyo mzuri na kuwa walai. I don't lie niamini baby mimi ni wako wako na shika mama hivyo niamini baby mimi ni wako usiache penda hivyo.
Call me puppy.
sugar daddy.
Chow.
Girl, I've been wanting you a long time. Now that we here, you gon' get some. Proper loving man, a African. Bless my with your dirty wine. Girl, I've been wanting you a long time. Now that we here, you gon' get some. Proper loving man, a African. Bless my with your dirty wine. Baby girl, put it on me. Nice and easy, love me gently. Got you burning, make me sweaty. You don't be shy, love it messy. Baby girl, put it on me. Nice and easy, love me gently. Got you burning, make me sweaty. You don't be shy, me love it messy.
Baby, you let me do the things you like. Give you everything. Ni kuchanganye. I see the way you keep on looking at me. Look at me. Why you looking at me? I'm listening on me. Just did that for you. Come on now. Hold on tight. Sleepy thing. For you, your body fine, pull up on me, make it quick, baby, give it to me, baby, give it to me. Hold on tight, sleep it in, whining for you, your body fine, pull up on me, make it quick, baby, give it to me, baby, give it to me. I've been watching you a long time, now that we here, you go get some, proper loving, girl, African, bless my heart with your baby, boy, I've been watching you a long time, now that we here, you go get some.
Yeah.
Mina wetu pange mikakati. Vita ni kupoteza wakati. Nomba tupatane katikati. Yeah, yeah, yeah.
Usi mind.
Tutabae nyele farazima. Uo utadunga ni vasachima. Nitabae gari utadrive bima. Do not deserve. There's nothing better than this love. So how to like
a K-O-L-E-X. Jolex Entertainment.
No way. Kaya tu apa no way, no way, no way. Baki na mimi, no way, no way, no way.
They wanna love, they wanna feel, they wanna need, they wanna need. They wanna love, they wanna feel, they wanna need.
Kama ni mapenzi ushanipenda, basi mimi nitake nini tena. Mini kiwa chini ukuni lenga. Tunapanda juna ni jenga. Cheki vile mbali tunaenda. Straight good loving agenda. Umenifunga pingu na surrender. Nilalishe ndani be my jailer. Hela, zikidela. Mfuko itoboke kuwa tailor. Hapana choma picha choma vela. Give me real love bila error. There's nothing better than this love.
This love.
So how to like a let's live up.
Live up.
My forever by default.
No way, no way, no way,
no way.
Get it together, no way.
Falling in love is too easy. Staying in love is the trick.
it far. Didn't know that I would walk away. And love made me blind, couldn't read the signs. I really thought that this was for life. Growing up with you by my side. Oh, and ooh, baby, my heart is broken. Oh, I'm never falling in love again. Oh, you got my heart broken. Oh, no, I'm never falling in love again. Oh, da-di-da, da-di-da, baby, I'm not coming home no more. Every Subi zone that we made at the liquor store, never let you know you and I against the world. You put on a show with me on the front row. Yeah, I wish you let me know. Took it slow, baby. Now I gotta go. Guess you loved him more, lady. Send at least sick of my love.
So we make this long. I don't mind about the money. Chop, 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 chop till it's over. It's going down, going down, going down, me and my baby.
Going down.
It's going down, going down, going down. You need to hold me tight. So come closer, baby, for a night, can you sleep over? It's going down, going down, going down, me and my baby.
Going down.
It's going down, going down, going down, you need to hold me tight.
Hold you tight. Berekuda, 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 jinyal, berekuda.
wenye chuki na hira. Basi kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila. Eti na kesha na kumbea, ndo kisha na jombea. But I see this love in there, and I promise to never share. My baby boo, asambona unishamu, kuto kucha na kuongelea, wewe na kuongelea. And I swear, baby see you too down, ata figure na kutulea, wewe na kutulea. Don't you go.
Sweet, sweet Larry
King. J-O-L-E-X,
for your love, I
will Joe do anything.
Such kind of love. Mina pata kwa
kwa
kwa. Moyo wangu na feel kwa mbani wewe tu. For your love, I will do anything.
My fantasy, nime falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep. You hide me like ecstasy. I love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. My upendo nitakupa kwa wingi to. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki. Lariki. Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki. Lariki.
Subscribe and like our YouTube channel at J-O-L-E-X, Jolex Entertainment.
And the way you belly dance, baby girl, don't mean a penda. Kitovu chakuzama hapo, don't a penda. Cause you call me down, be my ride or die.
It's you that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Gumbusho la nika walai, kazi alifichiki, maneno ya nibubujika. Inasema na kupenda walai. My fantasy, nime falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Need me falling deep, falling deep. You hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. My upendo nitakupa kwa wingi to. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki. Namaste, be my lariki.
Don't understand these feelings, but I'm loving the feeling.
Will you pause it?
This love is personal. That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly.
Mambo,
my heart's beat on the cutto. Can you drive me just like Imoto? My heart's beat on the cutto. Pump in my motto. My heart's beat on the cutto. Can you drive me just like Imoto? My heart's beat on the cutto. Pump in my motto. Can we dance too?
Baby, don't love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you closer, we gon' weep together. You made my life complete. But the things that you do to me, oh baby, you my remedy. Yeah, you my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Because I'm licking your body, come over and do it for daddy. I'm licking your body, baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body. Come over and shake it for daddy. I'm making your body.
Baby, can you make it your body?
My heart's beat on me, Toto. Can you drive me just like a moto? My heart's beat on me, Toto. Open my moto. My heart's beat on me, Toto. Can you drive me just
Tafta katana wewe binti siwezi ishi bila wewe sweetie maisha yangu na kuita rafiki
rafiki sana sebo ni
sweetheart, I know she like it when I hit sweet spot. I want a piece of you, take a piece of me. The song I sing, my melody. Stars I see, but you must shine me. BDS energy, the queen of key.
How you do it so romantic? We light it up, we light it up. I wanna ride with you till the end. Baby, lay on your to a water. Isn't it love beautiful? Isn't it love?
Isn't it love?
Nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima bado ningekuchagua wewe nakupenda sana nimepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima nikimba na kuimbia wewe no matter what give you my heart Illuminati you got my heart yani mama unanichezesha anana do Scooby dooby 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 doo. Kusata mapigo kwenye roo. Many mother. Unavyo nipeleka ana ana do. You're my painkiller paracetamol. Nakupenda mi amor. I'm in love.
Bye bye.
how many pa question mark najiuliza why hata umeme ukikata anayowasha karabahi prumaka nimeteleza nimedondokea hapa mi napenda ya kukuona tu all the time my eyes on you umenikamata ama tuseme ndo nimejipata every time boy I think of you anything I go do for you no matter what give you my heart Illuminati you got my heart hapo sasa unanichezesha ana ana do like a scooby doo we do we do we do kusa tama pigo kwenye roho
a big song I'm big
mother na vinipeleka ana ana do you're my painkiller para sentimental nakupenda ni amor I'm in love
I'm in love
superstar from Twara see the boy go far plenty money baby see them cars as in a pakuka and I got this far I was born leader yani kifupi nazidi wa shida msemango kutukano kwangu kawaida naona balida yes you can call me boss come out taki siku force I love the way you love me cause I'm a big fan of me Nisame kama na kukera Ila kitando kime nipa bendera Narusha masela mpaka walojela
Of course
Konde boy ama soja Nisina time kungoja They call me Tanzania one number moja Nakama ukibisha bisha kwa hoja Yeah Hawari wezi Imeshidi kara wari wezi Yeah Hawari wezi Imenyongolo tawari wezi Yo There's no price you can buy my life That's how I know I'm richer than anybody Me a fear nobody Man, I'm stronger Boya kizingu wana mgonga
Mina badiri kaka kinyonga. Uweza mini ndo kinyago alichochonga. Wanatia sumku ni haribia. Mina kula na fikiria. Kutimiza majukumu ya familia. Kuihudumia. I'm a universal connected. Yes, no one expected. To your goals, I'm the most nigga wanted and accepted. Taratibu sivyo kanida. Kama ligi hila riga. So my life is what you was that nigga. Oh, uwezi kula na po kula tiga. I'll fall away. I want it way. 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 Ime shikikana I want it way.
Entertainment. ukinitaji mpenzi, nipigie simu ya one call away. Ukinitaji mpenzi,
mambo mbaya.
Shall we
get records?
Vip 20.
Yeah.
Yeah.
Mambo Mbaya. Madamo,
si unifunze kukatiana. Mi umcheki from a far distance. Niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Wongo na vile weu kuwa mboring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi ni usikio pelekwe na rada.
Iza.
Alafu na mpeleka kichom.
Ainda.
Unamtolea kimoshi kindom.
Aya.
Kiwake kiwake kimo. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama.
Miuza ameina.
Ni mkamba.
Huyo kweza ndio tam kuruka.
Na mluya.
Anakulisha vyote. Unalama sahani. Unasikia buto meshiba. Beshte yangu konga pedi, beshte, beshte yangu sunda velo, beshte, beshte yangu ni wafaka, baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana, beshte yangu teka na bana, beshte yangu penda jaba, akipata kitemeo anaipiga sana.
Harikles unajua siyo njagi madre,
kuna jaba miu wanatukwa baite,
na vile taxi nuboka nonsense,
ndo ushike jaba uitaji license. Stata na gomba polite. Kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu konga pedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Subscribe and like our YouTube channel at JOLES. JOLES Entertainment.
Chibuga, ye mumfona today. Oba, mina, meka, ziya, zona.
Najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza. Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa. Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia.
zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji yakatoka amelowa 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 na mvua amelowa amelowa amenyeshewa na mvua mtoto amelowa 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 na mvua amelowa amelowa amenyeshewa na mvua.
Subscribe and like our YouTube channel at JOLEX, Jolex
Entertainment.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit, 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 hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You should have told me that you're freaky, yeah. I should have told you I like Caribbean girls. Wind your back, do an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, done, hotter than a gun, gun. Man, man, forward and girl, to the ground, ground, sick my thing, much spread it all around, around. Girl, you are shining, I want you to be the best position, position, best position, position. I will never run, give me your best position, position. Body never done, girl, your best position, position. I will never.
Like our YouTube channel at JOLEX, Jolex Entertainment.
piga odi dance ikaleta miondoko right left majorido ati right left majorido
al qaeda soja al qaeda al qaeda
soja Kilimanjaro Kilimanjaro na piga na jaro piga na jaro
Entertainment.
JOLEX Entertainment.